chipupute.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
It's the kids, baby. Si uchawi ndele wala ndumba ni baba
yetu mkombozi.
Mwanao naletewa kasumba o baba
yetu mkombozi.
Ungu kwetu bongo mani kizipata hizo mani. Unachuki wakino manoma vinanza misilani. Kudadade, kudadadeki. Unaocheka nao hao ndio hao marafiki feki. Kudadade, kudadadeki. Watakulisha sumu hata siku ya kukulisha keki. Hawa eleweki.
Kama tupo bongo mani,
yeah.
Kama tupo bongo
Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani.
Puppy boy, what's up?